Wanene.
Hey. Wanene TV.
Wanene TV.
Wanene. Yeah.
Black.
Legenza uze yani kama juke sensei. Oh, so easy to say. Ogenza shopo pate kwenda mjini mzee.
Na
tufanya kuwekeza muda.
Na
sumenipata buda.
Na
tufanya kuwekeza muda.
Tunafanya mziki unalonga, yeah. Tupo pamoja, tunafanya mziki unalonga, yeah.
Jaja kucheza makida, nilipotoka kuna shida, hakuna kupoteza mida. Na tunaishi nao mpaka mambiga, kazo sije kukalia benchi, wana mesha ya kama mechi, haya someki, yeah. Oh, so easy, legenza uze yani kama juke sensei. Oh, so easy, ongeza shambo pate kwenda mjini mzee.
Yeah.
Tunachofanya kuwekeza muda.
Na
sumenipata buda.
Yeah.
Tunachofanya kuwekeza muda.
Na
sumenipata buda.
I love it.